wena man, angithi uyazi intwana manje ithintile abantu futhi manje sibona shintsha zakho. Tholakala ntwana ngiphelele 1000 nomfethu athinta utopi mfethu sivele sibangene yabo. Emane yathi 1000.
Hola kawo.
Yeah sure.
Zikipa li kawo.
Ah manje mfethu uthi manje ngibhaye yini mfethu siyakhipha mfethu leyo yabo.
Ah yenza kanjalo awuthiyami. Amazamba nayiphendula ama chips ay fryer. Noma yini athuzi.
Noma yini.
Silapho ngaleyo ndaba. Dango.
Dango. Noma yini.
On the Monday, ngilanga la mapara ngingena emsonto ngiphethe istoko from a conquer magube njalo sithola ma big boys sithi izinja ke bathi ngizala sithola noma yini anoma yini anoma yini bathi noma yini anoma yini hayibo. On the Monday, ngilanga la mapara ngingena emsonto ngiphethe istoko from a conquer magube njalo sithola ma big boys sithi izinja ke bathi ngizala sithola noma yini anoma yini anoma yini. I know my end, I know my end. Hey, but
Uzaki istuwa fethu phethi zinje zimtyako mangena qala endlini yomlungu noma yini bafethu 24/7 365 days sayenza lento ebusuku nasemini sayenza
noma yini anoma yini malume anoma yini anoma yini malume. Noma yini, anoma yini malume. Noma yini, anoma yini malume.
Sifuni champagne, bona bathi vev. Don't put it on, chakla cafe. Amo yet, biza noma yini. Anoma yini, zutala noma yini. Spetin toshkaz, ma thousand. Bati waza nana, buya nana. Waza nana, buya nana. Bati noma yini, noma yini. Noma yini, bati noma yini. Noma yini.
Inoma yini noma yini kodwa wena unemalini sibuye ngenye insimbi esindayo esikalini angeke uyivimbe noma ungabhlome ebhalini usazamazama thina sesiphakathi emayini toshgazi basazojuluka igazi woza awushone phansi sibuye ngama-backpack you better step back akuyashuba entlek ngithi sikhathela ama-black and ama-half-check sasifuna i-connect akuziwa mtororo
noma yini
awuphush isibokolo
noma yini
awuqali ipokoto
noma yini
ayoba yo
noma yini
aziwa mtororo
noma yini
awuphush isibokolo
noma yini
awuqali ipokoto
noma yini
ayoba yo
noma yini
oxygen bo hey rekena kamona le kamane le kamona bona re hlokisa batho maroko sho hey rekena kamona le kamane le kamona bona re hlokisa batho maroko pa hey we can take it spani bo mande noma yini bela rona re tsapati bona rekena kamona le kamona bona re hlokisa batho maroko sho bona toska smart 1000
achu ma hey sala sala gentleman believe it wait I can believe it wait oh inch 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 s1 s2 ah Jeremiah sister puma wena sala wena acho no my in acho no my in acho no my in
tapo tapo
acho no my in
acho
no my in
ach
no my in
tampo
bibi bibi yo atako bani love me.